Arkamida dhalinyarada ku dhaqan degmada Dhuuble ee gobolka Jubbada Hoose Mamuurayaasha dhinacyo badan taabanayaan la yeeshay ayaa iga warbixiyay sida ugu wanaagsan ee loo samayn karo isdhexgal bulsho. Waxayna dhalinyaradu ay ku saleeyeen in loo baahan yahay in dhalinyarada loo sameeyo gacanqabasho aad u weyn, taasoo ay ku saleeyeen dhalinyarada in loo sameeyo garoomo waaweyn ay ku soo bandhigi karaan xirfadooda hal abuuree si halkaasi ay ku dhalato isdhexgal bulsho. Hadaladoodina waxaa ka mid ahaa
waa Farxan Ismaaciil. Haddaan ka hadlo arrintan isdhexgalka bulshada ama waxa loo yaqaano social interaction, waxaa lagu abuuri karaa in la isku xiro qeybaha kala duwan ee bulshada, iyadoo by group la isku xirayo sida dhalinyaradoo kale, hooyooyinkoo kale, odayaashoo kale, in gruubyo la isku xiro kadibna loo sameeyo meelo ay mataqaanaa sida garoomo kubadoodu ay ku kulmaan, meelal hoolahoolo ama mataqaanaa xafiisyahu ay wixii duruufa ama dinahooda kaga shiraan ama ay ku kulmaan, in loo sameeyo maamul ama leadership isku haya oo group walba loo sameeyo dad madaxaho, dad gruubaho mataqaanaa isku xir karaan. Bulshada Soomaaliyeed 77% waxaa lagu qiyaasaa dhalinyaro inay yihiin, mar hadday 77% yihiin qiyaasta percentageka dhalinyaradu waxaa la dhihi karaa waa backbone of the society, waa laf dhabarta bulshada. Marka haddii laf dhabarta bulshadu hagaagtana, waxaa laga yaabaa 30% kale percentage kale community ama bulshada inay iyaguna hagaagaan. Marka dadka hogaaminta ama maskaxda cusub ka soo baxaysa dhalinyaradu waa. Marka waxaan dhihi karaa 100% haddii dhalinyarada la isku xiro isdhexgalkeeda iyo mataqaanaa wacyigooda kor loo qaado, bulshada inta kalena inay hagaagayaan oo iyagu mataqaanaa soo hanuuninayaan.
Magacayga waa Aadan Cismaan, oona kamid ah bulshada ku dhaqan Dhuuble. Haddii aan ka dhiibto fikirkayga ama ra'yigayga, qaabkay isku dhexgalaan dhalinyarta ku nool magaalada Dhuuble iyo macnaha waxyaabaha keena inay isdhexgalaan dhalinyarta ku nool Dhuuble, kow waxaa kamid ah maanta xilliga la joogo wax isla socda amasena isku dhaqan ah amasena wax isla wadaaga waxaa u badan dhalinyarta. Goobo fara badan oo isugu yimaadaan ayaa keenta ama sababta inay micnaha isdhexgalaan